Twende mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kosea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa, size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mjui vizuri ulizia wana nitaganguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, twende,
shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika, sukuma, twende. Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kaamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi sheri. Kiwanja akiusi ngupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea endelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua maji gambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Wezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika,
shika
kamata,
kamata.
Shika,
shika
sukuma tembe. Shika,
shika
kamata,
kamata.
Shika,
shika
sukuma tembe.
Classic music.